Ekitabo kya Yoweeri, essuula esooka. Ekigambo kya Mukama ekyajjira Yoweeri mutabani wa Pesweri. Muwulire kino, mwe abakadde, era mutege okutu, mwe mwenna abali mu nsi. Kino kyali kibaddewo mu biro byammwe oba mu biro bya bajjajjammwe. Mukibuulire abaana bammwe, n'abaana bammwe babuulire abaana baabwe, n'abaana baabwe ab'emirembe emirala. Ebyo akawuka bye kafissizzaawo enzige ebiridde, n'ebyo enzige bye yafissizzaawo kalusejjera kabiridde, n'ebyo kalusejjera bye kafissizzaawo akaakyo akakabiridde. Muzuukuke, mwe abatamiivu, mukaabe amaziga, muwowoggane, mwe mwenna abanywa omwenge, olw'omwenge omuwoomerevu, kubanga gumaliddwawo okuva ku kamwa kammwe. Kubanga eggwanga litabadde ensi yange, ery'amaanyi eritabalika. Amannyo ge mannyo ga mpologoma, era alina amasongezo ag'empologoma enkulu. Azisizza omuzabbibu gwange, era asasambudde omutiini gwange, agusasambulidde ddala, era agusudde wala. Amatabi gaagwo gafuuse meeru. Kungubaga ng'omuwala eyeesibye ebibukutu bw'akungubagira bba ow'omubuwala bwe. Ekiweebwayo eky'obutta n'ekiweebwayo eky'okunywa bimaliddwawo okuva mu nnyumba ya Mukama. Bakabona, abaweereza ba Mukama, bawuubaala. Ennimiro ezise, ensi ewuubaala, kubanga eŋŋaano ezise, omwenge omusugukaze, amafuta gaggweerera. Mukwatibwe ensonyi, mwe abalimi, muwowoggane, mwe abawowaagula emizabbibu, olw'eŋŋaano ne sayiri, kubanga ebikungulwa eby'omu nnimiro bifudde. Omuzabbibu guwotose, n'omutiini guyongobera, omukomamawanga n'olukindu n'omucungwa, emiti gyonna egy'omu nnimiro giwotose, kubanga essanyu liwotose okuva ku baana b'abantu. Mwesibe ebibukutu, mukungubage, mwe bakabona. Muwowoggane, mwe abaweereza ab'ekyoto. Mujje mugalamire nga mwambadde ebibukutu, mukeese obudde, mwe abaweereza ba Katonda wange. Kubanga ekiweebwayo eky'obutta n'ekiweebwayo eky'okunywa baguguba nabyo eri ennyumba ya Katonda wammwe. Mutukuze okusiiba, muyite okukuŋŋaana okutukuvu, mukuŋŋaanyize abakadde ne bonna abali mu nsi eri ennyumba ya Mukama Katonda wammwe, mumukaabire Mukama. Zitusanze olw'olunaku, kubanga olunaku lwa Mukama lunaatera okutuuka, era lulijja ng'okuzikiriza okuva eri omuyinza w'ebintu byonna. Emmere temaliddwawo, ffe nga tulaba, weewaawo essanyu n'okujaguza okuva mu nnyumba ya Katonda waffe. Ensigo zivunda wansi w'amafunfugu gaazo, amawanika galekeddwawo, amaterekero gasuuliddwa, kubanga eŋŋaano ewotose. Ensolo nga zisinda, amagana g'ente gabuliddwa amagezi, kubanga tezirina muddo, weewaawo ebisibo by'endiga birekeddwawo. Ayi Mukama, gwe nkaabira, kubanga omuliro gwokezza amalundiro ag'omu ddungu, n'ennimi zaagwo zookezza emiti gyonna egy'omu nnimiro. Weewaawo ensolo ez'omu nsiko zikuwankirawankira, kubanga emigga egy'amazzi gikalidde, n'omuliro gwokezza amalundiro ag'omu ddungu. Essuula ey'okubiri. Mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni, era mulayize ku lusozi lwange olutukuvu. Bonna abali mu nsi bakankane, kubanga olunaku lwa Mukama lujja, kubanga luli kumpi. Olunaku olw'ekizikiza n'ekikome, olunaku olw'ebire n'ekizikiza ekikutte. Ng'emmambya bw'esalira ku nsozi, eggwanga eddene era ery'amaanyi, tewabangawo eribenkana, so tewalibaawo nate oluvannyuma lwabwe, okutuusa ku myaka egy'emirembe emingi. Omuliro gwokya mu maaso gaabwe, era ennyuma waabwe ennimi z'omuliro zaaka. Ensi eri ng'olusuku lwa Adeni mu mberi yaabwe, n'ennyuma yaabwe ddungu eryazika, so naye tewali eyali abawonye. Enfaanana yaabwe eri ng'enfaanana y'embalaasi, era ng'abeebagadde embalaasi bwe baddukana bwe bati embiro. Babuuka nga bawuuma ng'amagaali bwe gawuumira ku ntikko z'ensozi, ng'omulio bwe guwuuma ogwokya ensambu, ng'eggwanga ery'amaanyi erisimbye ennyiriri olw'olutalo. Olw'okujja kwabwe, abantu babalagalwa, amaaso gonna gafuuse ebbala. Badduka mbiro ng'abasajja ab'amaanyi, balinnya bbugwe ng'abasajja abalwanyi, era basimba buli muntu mu kkubo lye, so tebasobya nnyiriri. So tewali eyeesiga munne, basimba buli muntu mu mpitiro ye, era bawagulira awali ebyokulwanyisa, so tebakoma mu lugendo lwabwe. Babuuka bagwa ku kibuga, bafubutukira ku bbugwe, bawalampa ne batuuka mu nnyumba, bayingirira mu madirisa ng'omubbi. Ettaka likankana mu maaso gaabwe, eggulu lijugumira. Enjuba n'omwezi bibaako ekizikiza, n'emmunyeenye zirekayo okwaka kwazo. Era Mukama aleeta eddoboozi lye mu maaso g'eggye lye, kubanga olusiisira lwe lunene nnyo, kubanga oyo atuukiriza ekigambo kye w'amaanyi, kubanga olunaku lwa Mukama lukulu, lwa ntiisa nnyo nnyini, era ani ayinza okulusobola. Era naye ne kaakano munkyukire n'omutima gwammwe gwonna, n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okuwuubaala, era muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe, mukyukire Mukama Katonda wammwe. Kubanga waakisa, era ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala, era akwatirwa nnyo ekisa, era yejjusa obutaleeta bubi. Ani amanyi obanga taakyuke ne yejjusa n'aleka omukisa ennyuma we, kye kiweebwayo eky'obutta n'ekiweebwayo eky'okunywa eri Mukama Katonda wammwe. Mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni, mutukuze okusiiba, muyite okukuŋŋaana okutukuvu. Mukuŋŋaanye abantu, mutukuze ekibiina, mukuŋŋaanye abakadde, muleete abaana abato n'abo abayonka amabeere. Awase omugole ave mu kisenge kye, n'omugole mu nju ye. Bakabona, abaweereza ba Mukama, bakaabire amaziga wakati w'ekisasi n'ekyoto, era boogere nti, "Saasira abantu bo, ayi Mukama, so towaayo busika bwo okuvumibwa, amawanga okubafuga." Kiki ekinaaba kiboogeza mu mawanga nti, "Katonda waabwe ali ludda wa?" Awo Mukama n'akwatirwa obuggya ensi ye, n'asaasira abantu be. Awo Mukama n'addamu n'agamba abantu be nti, "Laba, ndibaweereza eŋŋaano, n'omwenge, n'amafuta, era biribakkusa. So siribafuula nate ekivume mu mawanga, naye ndibaggyako eggye ery'obukiika obwa kkono, ne nditwala wala, ne mbagobera mu nsi enkalu eyalekebwawo, abakulembeze be mu nnyanja ey'ebuvanjuba, n'abasembi be mu nnyanja ey'ebugwanjuba, n'ekivundu kye kiririnnya, n'okuwunya kwe kulirinnya, kubanga akoze ebikulu. Totya ggwe ensi, sanyuka ojaguze, kubanga Mukama akoze ebikulu. Temutya mwe ensolo ez'omu nsiko, kubanga amalundiro ag'omu ddungu galoka, kubanga omuti gubala ebibala byagwo, omutiini n'omuzeyituuni gireeta amaanyi gaagyo. Kale musanyuke mwe abaana ba Sayuuni, era mujagulize Mukama Katonda wammwe, kubanga abawa enkuba eya ttoggo mu kigera kyayo ekisaana, era abatonnyeseza enkuba, enkuba eya ttoggo n'enkuba eya ddumbi mu mwezi ogw'olubereberye. N'amawuuliro galijjula eŋŋaano, n'amasogolero galiyiika omwenge n'amafuta. Era ndibaddiza emyaka enzige gye yalya, kalusejjera n'akaakyaka n'akawuka, eggye lyange eringi lye nagaba okubatabaala. Kale munaalyanga bingi nnyo, ne mukkuta, ne mutendereza erinnya lya Mukama Katonda wammwe, eyabakola eby'ekitalo. N'abantu bange tebalikwatibwa nsonyi ennaku zonna, era mulimanya nga ndi wakati mu Isirayiri, era nga ndi Mukama Katonda wammwe, so tewali mulala. N'abantu bange tebalikwatibwa nsonyi. Awo olulituuka, oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri. Kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, abakadde bammwe baliroota ebirooto, abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, era ne ku baddu ne ku bazaana mu nnaku ezo kwe ndifuka omwoyo gwange. Era ndyolesa eby'ekitalo mu ggulu ne mu nsi, omusaayi n'omuliro n'empagi ez'omukka. Enjuba erifuuka kizikiza, n'omwezi okuba omusaayi, olunaku lwa Mukama olukulu era olw'entiisa nga terunnaba kujja. awo olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. Kubanga ku lusozi Sayuuni ne mu Yerusaalemi walibaawo abo abaliwona. Nga Mukama bwe yayogera, ne mu kitundu ekirifikkawo mulibaamu abo Mukama baaliyita. Essuula y'okusatu. Kubanga laba, mu nnaku ezo ne mu biro ebyo, bwe ndikomyawo obusibe bwa Yuda ne Yerusaalemi, ndikuŋŋaanya amawanga gonna ne mbaserengesa mu kiwonvu kya Yekosafaati. Kale ndiyima eyo ne mpolereza abantu bange n'obusika bwange Isirayiri, be baasaasaanyiriza mu mawanga ne bagabana ensi yange. Era bakubidde abantu bange obululu, era bawaddeyo omulenzi olw'omukazi omwenzi, ne batunda omuwala olw'omwenge balyoke banywe. Weewaawo, nammwe nfaayo ki eri mmwe, mmwe Ttuulo ne Sidoni, n'enjuyi zonna ez'Obufirisuuti? Mulinsasula? N'okusasula bwe muliba nga munsasudde, ndyanguya mangu, ndisambyako okuzza okusasula kwammwe ku mutwe gwammwe mmwe, kubanga mututte ffeeza yange ne zaabu yange, ne mutwala mu biggwa byammwe ebintu byange ebirungi ebisanyusa. Era abaana ba Yuda n'abaana ba Yerusaalemi, mwabaguza abaana b'Abayonaani, mubajjulule okubatwala ewala n'ensalo yaabwe. Laba, ndibagolokosa mu kifo gye mwabatunda, era ndizza okusasula kwammwe ku mutwe gwammwe mmwe. Era nditunda batabani bammwe ne bawala bammwe mu mukono gw'abaana ba Yuda, n'abo balibaguza abasajja ab'e Siba, eggwanga eriri ewala, kubanga Mukama y'akyogedde. Mulangirire kino mu mawanga, mutegeke obulwa, mugolokose abasajja ab'amaanyi, abasajja bonna abalwanyi basembere, bambuke. Muwese enkumbi zammwe okuba ebitala, n'ebiwabyo byammwe okuba amafumu, omunafu ayogere nti ndi w'amaanyi. Mwanguwe mujje, mwe mwenna amawanga ageetoolodde mukuŋŋaane. Serengeseeyo ababa ab'amaanyi, ayi Mukama. Amawanga gayimuke gambuke mu kiwonvu kya Yekosafaati, kubanga eyo gye ndituula okusala omusango gw'amawanga gonna ageetoolodde. Muteekeewo ekiwabyo, kubanga ebikungulwa byengedde. Mujje musambe, kubanga essogolero lijjudde. Amabanvu gayiika, kubanga obubi bwabwe bungi. Oluggube, oluggube, oluggube lw'abantu bali mu kiwonvu eky'okumaliririramu, kubanga olunaku lwa Mukama luli kumpi mu kiwonvu eky'okumaliririramu. Enjuba n'omwezi biriko ekizikiza, n'emmunyeenye zirekayo okwaka kwazo. Awo Mukama aliwuluguma ng'ayima e Sayuuni, alireeta eddoboozi lye ng'ayima e Yerusaalemi, n'eggulu n'ensi birikankana. Naye Mukama aliba buddukiro eri abantu be, era ekigo eri abaana ba Isirayiri. Bwe mutyo mulimanya nga nze ndi Mukama Katonda wammwe, abeera ku Sayuuni olusozi lwange olutukuvu. Kale Yerusaalemi kiriba kitukuvu, so tewaliba bannaggwanga abalikiyitamu nate. Awo olulituuka ku lunaku luli, ensozi ziritonnya omwenge omuwomerevu, n'obusozi bulikulukuta amata, n'obugga bwonna obwa Yuda bulikulukuta amazzi, era oluzzi luliva mu nnyumba ya Mukama lulifukirira ekiwonvu Sitimu. Misiri eriba matongo, ne Edomu eriba ddungu eryalekebwawo, olw'ekyejo ekyagirirwa abaana ba Yuda, kubanga bayiye omusaayi ogutaliiko musango mu nsi yaabwe. Naye Yuda alibeerera ennaku zonna, ne Yerusaalemi okuva ku mirembe okutuuka ku mirembe gyonna. Era ndirongoosa omusaayi gwabwe gwe saalongoosa, kubanga Mukama abeera ku Sayuuni.